y Radio Irgulí América. Radio Irgulí América, Evugiri, Washington, D.C., Muchinyarwanda, no Muchirundi, Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Facebook na Twitter, mudusanga rero kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu @ ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi Lopesre ku buhanga bw'ibyuma na Jataha ni ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro, naho kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero turasubira ku Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho ejo leta yirukanye umuvugizi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga umutekano n'amahoro muri icyo gihugu MONUSCO. Byaje bikurikira imyigaragambyo imaze iminsi iba mu bice binyuranye muri icyo gihugu yamagana izo ngabo. Ibaruwa yirukana Matthias Gilman, ijwi rya Amerika ifite kopi, yanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo, itegeka ko uwo muvugizi wa MONUSCO ava mu gihugu, imushinja guteza umutekano muke waje kuvamo imyigaragambyo yaguyemo abantu mu cyumweru gishize. Umuvugizi wa leta yatangaje ko Matthias Gilman yatangaje ibintu bidakwiriye byagize uruhare mu kuzana umwuka mubi hagati y'abaturage na MONUSCO. Cyokora ntiyavuga ibyo yatangaje ibyo ari byo. Arabavuga ko mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru yabajijwe niba yakwemeza ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23, avuga ko nta byemezo bifatika afite bya byemeza. Abantu 36 barimo abasirikare ba MONUSCO 4 nibo bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo yamagana MONUSCO. Bishwe mu cyumweru gishize ubwo abantu babarirwa mu 100 bigaragambyaga bakangiza ibintu banatwika inyubakwa za ONU mu mijyi myinshi yo mu burasirazuba bwa Congo. Abasivile bashinja izo ngabo kuba zimaze imyaka irenga 10 zikorera mu gihugu, zikananirwa kurinda abasivile urugomo rw'imitwe imaze igihe yarogoje ako karere. Bamwe mu basivile bazishinja kugira uruhare mu guhohotera abaturage no kwishora mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro n'iyeza ndonke. Leta ya Congo navuze ko muri iki cyumweru ishobora kuzongera gusuzuma umugambi wo gukura ingabo z'amahoro za ONU mu gihugu biturutse ku myigaragambyo. Ni icyemezo rero MONUSCO yavuze ko ishyigikiye. Intumwa za ONU zizava muri Congo mbere y'impera za 2024 nk'uko umugambi wo kuzikurayo wateganijwe mu mwaka ushize. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Christophe Lutundula yatangaje ko leta igamije kwihutisha icyo gikorwa. Biramutse ari uko bimeze, byaba bishobora gusobanura ko ikibazo kirenze ibyatangajwe n'umuvugizi w'izo ngabo, bikaba rero bireba ibikorwa byazo n'amateka yazo muri Congo. Wowe urabyumva ute, ingabo za ONU zikwiriye kuva muri Congo vuba na bwangu cyangwa zitegereze iriya tariki? ziramutse zitashe Kongo ya hombiki cyangwa ya Kongo kiki. Ukiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'abanyekongo babiri bakomoka muri Kivu zombi ahamaze iminsi habera imyigaragambyo ya magana izo ngabo. Mu ntara ya Kivu ya ruguru turi kumwe na Maitre Jackson Mugiraneza, umunyamategeko uzwi cyane mu buyobozi bw'urubyiruko muri iyo ntara, akaba ari n'umukandida mu matora y'abadepite y'uyu mwaka. Maitre Mugiraneza, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Makoze cyane bwana Gavarisi.
Mu ntara ya Kivu yepfo turi kumwe na bwana Sekader Vuzangoma Rubibi, umuyobozi wa Societe Civile mu Minembwe, ariko ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko atarashobora kuboneka. Turakomeza tumushake n'ibikunda, ubwo turaza kuganira nawe. Twizere yuko wahageze. Ikaze rero bwana Sekader Vuzangoma Rubibi, umuyobozi wa Societe Civile aho mu Minembwe, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze bwana Munyamakuru.
Reka duhere kwa Maitre Mugiraneza Jackson. Maitre Mugiraneza, ingabo zawe ni muri Congo arizo MONUSCO zatangiye imirimo yazo itariki ya mbere kwa karindwi 2010, nabwo zihindiriwe izina kuva kuzahoze zitwa MONUC, zashyizweho n'umuryango muri 99 tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11. Kuva icyo gihe kugeza ubu imyaka ni 23 byose hamwe, abaturage ba Congo ntibigeze basaba izo ngabo ko zihambira, ariko bariye karungu uko bimeze ubu. Habaye iki cyatumye habaho kwibasira izo ngabo?
Murakoze cyane bwana journaliste. Ikibazo cy'ingabo za loni ziri hano mu butaka bwa Congo ushobora kuseramo uburyo bubiri, harimo uburyo bwa politiki ndetse n'uburyo bw'amategeko. Mu buryo bwa politiki, izi ngabo zaje umugambi wo kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri iki gihugu cyacu cya Congo, aho imitwe yose yitwaje intwaro iyo mu bihugu by'ibituranyi n'iyo mu gihugu hagati yagize imbibi, ariko ntabwo yashoboye kugeraho. Abaturage rero ukurikiye imyigaragambyo ihari n'umwuka urimo abaturage, abaturage barambiwe presence nangwa se kuba hano kw'ingabo za Loni, kuko babona ntacyo bimara. Dusubiye inyuma gake mu 2013, izi ngabo zifatanyije n'ingabo za Congo zashoboye gutsinda ingabo z'umutwe wa M23. Hari brigade d'intervention yari yaje iguriye n'ingabo z'abatanzaniya. Icyaje gutangaza abaturage gikomeye ni uko nyuma yo gutsinda umutwe wa 23, izi ngabo zakagombye gufata indi mitwe nka FDLR nka Nyatura nka Mayimayi, nayo ikarwanywa ndetse ikanishwa, zaraturamye ntabwo zongeye kurwana. Ibyo bintu bigenda bibabaza abaturage, bikagaragaza ko hashobora kuba harimo complicite y'izi ngabo z'amahanga ndetse zimwe na zimwe zikomoka mu bihugu duturanye nka Tanzania n'ibindi, ko hashobora kuba hari ubushake buke bwo kugarura umutekano muri aka karere, cyane ko babona ko zifite ubushobozi bwo kuba zahesha abaturage amahoro. Imyaka 20 irarenga abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo bari mu ntambara, bitwa n'imitwe yitwaje intwaro, abakobwa bafatwa ku ngufu, ababyeyi bagirirwa nabi, abandi baheze mu buhungiro. Ubu abantu bakizera ko izi ngabo zagombye gutanga igisubizo zitakishoboye, ahubwo abaturage bakabona ko zishobora kuba ziri inyuma yuko y'imitwe yitwaje intwaro, kuko baza muri kino gihugu bwo wavugaga Monique, imitwe yitwaje intwaro ntabwo yari myinshi cyane, ariko ubu tuvugana imitwe yitwaje intwaro yabaye myinshi kurusha. Abaturage nta cyizere bafitiye izi ngabo tena, ahubwo bazishinja ko zishobora kuba zifashe imitwe yitwaje intwaro kugira ngo zikomeze zibe ku butaka bwa Congo, zishaka wenda se imitungo kamere n'ibindi n'ibindi. Biragoye cyane rero kumvisha umuturage wo hasi mu buryo MONUSCO iri hano mu buryo igomba kuhava nicyo cyabarakaje cyane abaturage ariko ugasanga cyane hari n'abanyepolitiki benshi babiri nyuma bakeneye icyo twakwita nka populisme kuvugwa neza muri rubanda kugira ngo bazabashe kubona amajwi bagashyigikira ikintu wenda n'ubwo cyaba kitanyuze mu nzira zikwiriye bakagishyigikira kugira ngo bigwirize y'abayoboke
icyo cya politike turaza kukigarukaho ariko reka tujye kwa bwana Ruvuzangoma hariya muri Kivu y'Epfo nawe atubwire bwana Ruvuzangoma nawe ndakubaza ikibazo gisa nk'icyo mu 2005 ingabo z'umuryango w'abibumbye cyo gihe zitwaga Monique zashinjwe ibyaha byinshi birimo gufata abakobwa n'abagore ku ngufu gutanga ibiribwa babigurana abo bakorana n'imibonano mpuzabitsina n'ibindi byaha icyo gihe ndibuka ko ibiro byawe byari bishinzwe igenzura byemeje ko abasivili 9 n'abasirikare 65 bahamwa n'ibyo byaha 63 muri bo bakirukanwa ariko icyo gihe nta myigaragambyo yabaye kandi bari bashinzwe kurinda abahohoterwaga aho muri Kivu y'Epfo ho tumaze kumva ibyo muri Kivu ya ruguru aho muri Kivu y'Epfo ho niki kidasanzwe cyabaye gituma abaturage bariye karungu
yewe duye mu karere ka Gisozi miremire ya Minembwe MONUSCO irahari Minembwe nageze nge mu mwaka w'2016 nibwo naje gutura hano Minembwe ariko narayihasanze irahari Uvira irahari Bukavu irahari no mu tundi duce za Rubimba uduce twinshi two mu burasirazuba cyangwa se amajyepfo intara y'amajyepfo ya Kivu barahari kidasanzwe rero njyewe mbona nuko uturuka mu banyapolitike na mabisukura turuka mu banyapolitike ntabwo ari ikintu cyizanye
ibyo nibyo mugira neza yavugaga ngira
ngo umuco wo hano muri Kivu y'amajyepfo kumeze rero ntabwo ikintu cyageraho gufata iriya ntera kidashyigikiwe n'abanyapolitike buriya niba mu abantu bigaragambye bakagera kuri rwego ariho abanyapolitike bashyigikiye ntabwo ndi bubasobanure cyane kubera ko nibo babara urabizi kuza muri Congo nibo babararise Congo yabararise kuza hano muri iki gihugu bakeneye gufasha irabiyambaza umuryango w'abibumbye urema uriya mutwe mpuzamahanga iyo rero wararitse umuntu hanyuma mu mibanire yawe na wewe ntakazamo agatutsi ntari bushobore gusobanura cyane bitewe n'uko si n'umunyapolitike wo kuba narabaye mu batumye abo bantu ariko rero biragaragara ko hatariho kwishimirana muri iyi minsi hagati y'abanyapolitike abategetsi ba Congo n'ingabo za MONUSCO kubera aka kantu ko murasirazuba hari imitwe yitwaje intwaro nyinshi hari abanyapolitiki benshi ba Congo bumva ko MONUSCO yakagombye kuyimaraho cyangwa se kuyirwanya yivuye inyuma bigasa naho bari bayitezemo ubufasha bwo kumara iyi mitwe cyangwa se kuyizahaza no kuyiburizamo ikarangira burundu MONUSCO nayo ikavuga ko atari mu nshingano zayo za mbere zo kurwanya iyo mitwe ahubwo uruhare rwa mbere ari urwa Congo noneho rero abanyapolitiki ba Congo bereka abaturage ko mu by'ukuri umurongo wa mbere cyangwa se wagombye gufatwa na MONUSCO mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ayo makuru aba ari yajya mu baturage izo nkuru rero zakirwa n'abaturage ko MONUSCO ntakiri gukora ariko mu by'ukuri hari akantu tutazi kinshi ndani mu banyapolitiki kari gutuma bumva ko MONUSCO yagenda kandi aribo bayirarise kuza muri iki gihugu barayemvite ngize ibe muri iki gihugu sinzi lezanje cyangwa se impamvu za politiki ziri aho ngaho ishaka gutuma dore ko twegereje n'igihe cy'amatora umuntu akibaza impamvu batekereza kohereza kwirukana ingabo mpuzamahanga zakagombye no kuba indorerezi ukuntu batekereza kuzirukana urumva hari ijambo tudasobanukiwe neza riri mu banyapolitiki ba Congo ariko mu by'ukuri iki gitekerezo ntabwo cyavuye
mubaturage bo hasi kuko ndaza kugaruka n'inkongera kumva ijambo babwire uko twari tubanye n'izi ngabo za munisikwano ico tuzinenga ho kirahari turazitunze tubanye nazo dufite izo tuzinenga ariko dufite n'izo tuzishime ariko ndaza kubavuga n'inkongera gufata ijambo kuri urwo Rwanda ibanga nyamukuru n'abanyapolitiki nibo bazi impamvu.
Urakoze bwana Rubibi Sekadere. Dusubire kwa Mugiraneza Jackson. Wumvise ibyo Rubibi avuze ku byerekeranye n'uko na kiriya gitekerezo wari uvuze kijyanye n'iby'abanyapolitiki. Ndagira ngo tukigarukeho nanone ku ruhande rw'iwawe kuko n'ubundi ni wowe wari ugitangiye duse n'abagicutsa ko Monisco yafashije Congo kwirukana umutwe wa M23 mu minsi yashize ikawukura mu mujyi wa Goma bari bafashe umujyi wa Goma none ubwo bukwe bwabo ubwishwe n'iki kuki batibuka yuko babafashije icyo gihe ngo bavuge bati uko biri kose n'ubundi bashobora kuturwanaho.
Yewe ndatekereza ko ibiri mu mutwe y'abanyapolitiki kubimenya biragoye. Ndatekereza ko n'iyi myigaragambyo ikorwa ishobora kuba arimo umugambi wo kongera ngo basabe ingabo za Loni kongera imbaraga muri iki gihugu babashe kongera kurwanya uyu mutwe wa M23 ushobora uherutse kubyita imbaraga cyane kandi wagaragaje ingufu ku buryo bukomeye kuko mwabyumvise namwe mu mutangazamakuru. Ndatekereza ko atari uko abayobozi bashaka ko wenda uyu mutwe wagenda byihuse ahubwo ko bashobora no gusaba kugira ngo barebe ko bakongera kubona imbaraga nyinshi zo kurwanya umutwe wa M23. Ibyo byose uko tubiganiriye birashoboka mbese nk'uko bashobora gutuma kuko urabona Loni ishisho rikomeye ry'isi yose hari abayobozi benshi bagiye bagaragara bashyigikiye amagambo y'ivangura ndetse n'urwango bashobora nabyo kubyitwaza kugira ngo barebe ko amaso wenda ya Nations Unies yaba yatakiri hano banyuza ibitekerezo byabo uko babishaka. Ibyo byose birashoboka ariko ikigaragara ni uko baroha abaturage mu ntambara batazi abaturage bakicwa urabona umubare umaze kujya hejuru w'abantu bagwa mu myigaragambyo kandi imyigaragambyo bigaragara ko itazagira icyo itanga kuko iyo usubiye mu rwego rw'amategeko usanga iyi myigaragambyo yabo yafatwa ko ari nk'umwana ukina n'undi kabone n'ubwo abaturage iby'abaturage ari byo by'Imana ariko ntabwo ariyo nzira byakagombye gukorwamo kugira ngo aba bantu babanze bapfe abasore babura ubuzima bwabo imiduga yangirizwe kugira ngo ingabo z'umuryango w'abibumbye zize mu gihugu. Njyewe ndatekereza ko hakagombye gukorwa inzira nziza y'amategeko kuko niba leta ya Congo ishaka ko bagenda atari bayinga hari inzira z'amategeko kandi zabiteganyijwe leta yakoresha kugira ngo izi ngabo zigende.
Turazigarukaho mu kanya tunareba ibyo wari umaze kuvuga haruguru ariko hari abantu benshi cyane bandikira Ijwi rya Amerika bashaka kugira ngo batange ibitekerezo muranyemerera kuko dusangiye nabo iki kiganiro twihuse cyane tubahe ijambo niba ari icyo babaza cyangwa ari icyo batwerera muri iki kiganiro duhereye kuri bwana Israel Ikaze mu kiganiro muri Sanga uravuga aho uherereye uhite unavuga igitekerezo cyawe wihuse. Komera cyane.
Nibyo koko nikunda Israel cyaba cyo ndi mu majyepfo y'u Rwanda. Murabiza?
Yego, komeza nyarutsa umwanya ni muto.
Yego. Icyo nashaka kuvuga rwose yuko nkurikije imyaka irenga 20 Monisco imaze muri Congo kandi yaravuze yuko umushingano yayizanye muri Congo ko ari kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'amategeko cyane cyane barinda intambara abasivire babarindira minsi y'iterabwoba yabahungira abanyaga ariko urebye mu myaka igera muri 25 irenga bamaze muri Congo bigaragara yuko izo nshingano zabazanye muri Congo zitagezweho ariko nanone no kuba bari baje muri Kongo akenshi ntabwo ntabwo ari kuvuga yuko bafite bari bafite ubushobozi bukomeye bwo kuba bwarwaya iyo mitwe y'iterabwoba igisirikare cya Kongo kibagirwe inshingano zacyo nk'uko nabivuze mu kiganiro kibishije hari ariyo mpamvu ngewe kibikiye cyane ijana ku ijana yuko minisitiri yasubira iwabo muri Kongo yasubira yava muri Kongo igasubira mu bihugu byabo noneho leta ya Kongo ikarindwa n'igisirikare cya Kongo ubwabo ndetse bakaba banakorana n'ibihugu bifite ubunararibonye mu byo kubungabunga umutekano nk'uko bigaragaje ko u Rwanda rushobora kubungabunga umutekano mu bihugu byo hanze muri Sudani hepfo muri Sudani ya ruguru muri Mozambique ibyo bivuze yuko no muri Kongo ingabo z'u Rwanda zishobora kubungabunga amahoro
ariko Kongo uretse Israeli Kongo ntabwo Kongo ntabwo yemera ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuyirindira umutekano kuko iri muzo ishinja kuba zishyigikira abawuhungabanya nubwo u Rwanda rubihakana urumva rero ko icyo gitekerezo utanze byagora leta ya Kongo kugira ngo ikemere ariko reka tugushimire cyane kubera icyo gitekerezo twihuta tujye kwa MC Rwema yego komeza igitekerezo cyawe unyarutsa
ni ukuvuga ngo nubwo Kongo bavuga ngo barirukana MONUSCO ntabwo nzi impamvu bayirukana kuko nubwo wenda bananiwe niyo mu nshingano kibabungwa se ijana ku ijana batakoze ibyo bagombaga gukora ariko basubira inyuma yaho barebe nanone ibyakoze kuko nanone MONUSCO hari icyo iri gufasha abaturage bo muri Congo ubwo rero nkumva habamo uburyo bwo kuganira bakongera bakaganira icyagi igihe kugira ngo manda yabo igire uburyo ki irangira wenda niba bakongera andi masezerano yo kuba bakibunga umutekano muri Congo ikaba ngombwa yuko bongera bakabiganira niba babonye rero ntacyo byagezeho ubwo niho bavuga bati MONUSCO mwakigendera yumva igitekerezo cyanjye atari icyo kuvuga ngo barirukana MONUSCO kandi hari n'ibyo yakoze
ibyo yakoze ni nk'ibihe Rwema wihuse tanda nta kimwe wenda
ni ukuvuga ngo ndajya muri detaye cyane ngo ndebe mu byo yakoze ariko ntago bamara igihe kingana gutya ntacyo bakora
urakoze cyane urakoze cyane Rwema reka tugushimire yuko uhaye umwanya ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi dusubire kwa Sekade Rubibi Ruvuza Ngoma wigeze kuvuga uti hari ibyo bakoze ubwo ndahera kuri icyo gitekerezo cya Rwema wigeze kuvuga uti hari ibyo bakoze byiza ariko hari n'ibyo bakoze bibi aho uherereye muri Kivu yepfo mu Minembwe hari ubwicanyi bwabaye bukorerwa abanyamurenge bahungira ku ngabo za MONUC ariko ntizabatabara ibyo urabizi
nakubwiye ko hari byiza hari n'ibibi bakoze niba hari umwe wavuga ibyiza ariko byose ndabivuga vuba kandi nihuta byiza bakoze muri kano gace igihugu cyacu giteye ukuntu gifunze kidafite imihanda rero kugira ngo tubone imiti mu misozi miremire MONUSCO zagizemo uruhare n'igihe mbere ya covid hariho n'uburenganzira bwo gutwara n'abarwayi bamwe bakagenda kwivuza abayobozi benshi ba Congo baca muri izo ndege haba ari abasirikare baba ari gisivili indege za MONUSCO ziragufasha kuri deplacement bagakora ingendo kubera ko nta mihanda dufite igera hano iwacu n'iyindi imwe yagiye igira umutekano mukeya tudashobora kunyura mu twebwe abanyamurenge nko muri kano gace ka Fizi icyo gihe rero MONUSCO hari igihe zatwariraga abantu nubwo muri iyi minsi zashyizeho amategeko asa n'agoranye ariko zigeze kubikora kandi twarabishimiye abayimanitse rero no kuvuga abagira neza baza mu minembwe bifashisha indege za Monisco kugira ngo batugereho bazanye imiti nk'abaje gufasha ku bitaro ibyo byo turabishima rero indege ngeya warudomojeho ni izo ngizo zo kutarinda abaturage kandi babahungiyeho dufite impunzi kirenge aho bita itombwe zaciciwe zigoswe n'ingabo za Roni za Monisco hari abantu bacu bahapfiriye benshi ibyo twarabineze twaranabyamaganye izo ni indege nkeya rero ntabwo ari ibyo gusa nano mu minembwe aho ndi ubu nyine Monisco irahaba ariwa mu gipango ntabwo ijya isohoka ngo igere no ku birometero bibiri bingaha ibe yagenda yanakora patrouille aho ngaho ku birometero bibiri niho haza abamayimayi bakatwikira abantu bakadutwara n'ibintu bagatwika amazu Monisco yicaye aho ngaho ntaciye gukora kandi mwaje kwibaza ikavuga ngo twebwe turabakonere ba leta leta ntiragira gutya leta ntiragira gutya ariko tukabona n'ibisobanuro bidafatika tukayoberwa rero ikibi cyaje aho bafite n'ubushobozi bafite indwaro bafite n'uburenganzira bwo gukora n'izo patrouille zo kurinda umutekano w'abaturage n'izo turabinenga rwose nubwo muri iyi minsi mu ngambi ya mikeye kumwe n'abaturage bacu ntabwo y'ubwobwo baracyari kumwe n'abaturage mu minembwe turacyari kumwe ntabwo twabirukanye none ntabwo twabagumukanye ariko ntibivuze ko badafite inenge bafite amakosa amakosa yo barafite ibyo nayo ishatse kuvuga rero
urakoze cyane bwana Rubibi Ruvuzangoma kuri ibyo bitekerezo kutubwiye ku byiza bakoze n'ibibi bakora ibyo mubona ko ari bibi n'ibyo mwabonye ko ari byiza mu kanya turaza kujya kwa Jackson nawe atubwire ibyiza abona bakoze cyangwa se aho abona bitagenda neza ariko reka tubanze twakire bwana Francis Fidelo uwihoreye ikaze mu kiganiro muri Sanga Francis ntabwo turimo tukumva reka duhite tujya kwa Jackson Mugiraneza Maître Jackson Mugiraneza mwebwe aho muri Kivu ya ruguru hari ibyiza mwibuka mugira muti Monisco nubwo bwose abantu barimo bashaka kuyihambiriza dore ibyiza yadukoreye natwe turabyibuka
igihe kibaye kirekire cyane tubashaka tubasaba gutabara abantu bacu bitwa bagirwa nabi tubabwira ati abantu bafungiye muri za gereza iyo twababwiraga ko hari urwango rubwirizwa ku maradiyo ndetse n'ahandi n'ahandi nta mbaraga Monisco yigeze ishyiramo biragoye guhamya ko nta kimasiyo bigeze bakora mu gihe bamaze hano ariko igiti cyanjye ubona ko bila muri largement negatif kuko ibyo barashinzwe bigaragara ko ntacyo bakoze
reka bambwiye yuko Francis ari ku murongo wa telefone Francis noneho uratwumva
ndabumva cyane
muherereye he Francis
ministre muri Zambia
amakuru cyaho muri Zambia
imana kabisa n'amahoro
igitekerezo cyawe igitekerezo cyawe
yarangije kuvuga ku bijyanye n'iyo Monisco yenda mu nataki ni na kimwe ya kodi mu myaka 20 muri tatu nabonye imaze mu mpongo yo kuri abanyagihugu ba Kongo ntibari babusima ahubwo leta ya Kongo yari ikwiye kuraba igafasha abanyagihugu bayo muri iyo revolution barimo ibyo ni bita revolution bakirevota iyo Monisco kuko mu myaka 2023 imaze muri Kongo nta kintu na kimwe kigaragara yakoze yabafashije nabo nyine ubwayo n'uwo bakalapore iyo myaka 2023 bamaze bari muri Kongo haraporo nibaze bota
ariko urumvise ko hari aho bafasha bagira neza kugeza imiti ku baturage ko hari aho ahatari ibikorwa remezo bagerageza rimwe na rimwe kugira ibyo bafasha abaturage
Izeni gizimu ni yavishima. Mugabo mikuri ya rezo kwa yandia mashirahamu ache ukoli zeni di ikogwa. Kani mashirahamu mesi mhuza makungwesha ufuza kwa zeni di ikogwa. Ataji muhondri uko togamu na wasirikari wa jego fasha alhaji wa kongo. Ikini ya mkuri wa yoku monitori kwa ukora. Tukwa zanili miti, tukwa geza hizo zeni zanyele kwa wikinewe. Ahogo ni kugaru muteka mwini kongo. Mwenicho kini bara naniwe miaka mwini miti kwa mazewa mwini kongo. Kukuli bara naniwe iwa taahi.
Francis urakoze chane kulicho jitekelezo. Leka tukui huse na none tukwa achire Ernest Nsabimana. Ernest uratumba? Ernest Nsabimana nibu tukumba. Ijambo niryawe nibu tatukumba turakomeza. Radio ya Amerika vugira i Washington DC nabwo twumva Ernest reka dusubire mu mwaka wa 2008 kwiperereza ryakozwe na radio y'Abongereza ya BBC iryo perereza ryashinje ingabo zawe gukorana n'abacuruzi gukorana ubucuruzi butemewe n'imitwe y'inyeshyamba inyuranye muri Congo ryavugaga ko zicuruza intwaro zikaziguraniza habu n'andi mabuye y'agaciro icyo gihe ngabo zawe zikomoka mu Buhinde nizo zashinzwe kugira ubwo bucuruzi bwihariye n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zibashyira ibiribwa n'intwaro bakaguraniza habu amahembe y'inzovu n'ibiyobyabwenge nk'uko iryo perereza ryabyemezaga muri iki gihe mwebwe aho muri Kivuyepfo bwana Senkade Ruvuzangoma Rubibi iryo byavuzwe n'iryo perereza hari ibyo mwaba mubona wenda by'ubucuruzi cyangwa se imikoranire y'ingabo za n'imitwe yitwaje intwaro
biragoye kubihamya kuko na ugenzuzi cyane twabishyizemo na kubwiye ko hano hari bake cyane kandi aho babwira handi tutabasha kugera niho henshi iyo rero baje mu ndege zabo zigatambuka minembe gatoya aho zijya naho nabo zibonana rwose twebwe ntabwo tubimenya gusa tuzi ko ntaho zitagera ziratambuka tukazibona zirarenze hirya zikazi abo babonana n'abagane nabo bakorana ntabwo twabamenya hano iwacu mu minembe rero ibyo iyo mitwe yitwaje indwaro iri ku birombe by'amabuye y'agaciro amahembe y'inzovu ibiyobyabwenge ntabi hari hagaragara cyane ntabi hari ndatekereza ko aho byakagombye kuba bari mu duce nanone tw'amajyepfo kandi ya Minembwe abita za Shishi za Saramabira za Rurimba aho niho wagwiriye iyo mitwe kandi hari ibirombe bihambaye bikora by'amabuye y'agaciro kandi bigenzurwa n'inyeshyamba abo bumva bita ba marayika abo bumva bita ba yakutumba na za fidele shyamba ariko ntabwo uzi hano mu Minembwe kugira ngo uhite uhamya ijambo kandi ntabwo nabisha rero nuko niko biba bishobora kuvuga nta bindi bihamya tubona bihambaye cyane hano ku ibyo izazigirya aho tutagera
urakoze bwana Ruvuzangoma Maitre Mugiraneza Jackson aho mwebwe mubibona mute
ibyo turabyumva ariko turi mu gihugu cyamunzwe na ruswa cyane biragoye kugira ngo umuntu avuge ko bitabaho nangwa se ko biriho adafite ibimenyetso niyo bafatwa ntibashobora gutindanwa kuko igihugu cyacu cyamunzwe na ruswa yumva ko abenshi barabivuga ariko kuko nta bihamya biba bigeze hagaragara bikarangira iyo mbwiro ubwo rero sinibwira ko twahamya ko dukorana ubucuruzi n'iyo mitwe ariko abaturage bavuga ko rwose imikorere ya MONUSCO itari mu mucyo niyo mpamvu umubare munini basaba ko yataha uko byagenda kose yataha
abantu benshi banditse bavuga ibyo ngibyo urimo kuvuga hari Lil Gomez wita umugoyi nyawe yagize ati nubundi imeze nk'aho itahaba kuko inzira karengane zikomeje gupfa kandi barebera wa kabiri witwa Shua Samil Zaifa Obed ati birumvikana pe byari bikwiriye ko zitaha izo ngabo kuko ibyari byazizanye ntabwo zabikoze pe nta mutekano wigeze uhaboneka. Undi witwa Igirubuntu Wisdom ati jewe ndabona ahubwo zaratinze gutaha kuko zirimo gusamaza abasoda ba leta ya Kongo ngo barabafasha urugamba none Kongo igiye gucibwamo ibice bibiri. Harundi witwa Enias Gira neza ati nibatahe imyaka 23 bimba ubutare nta nibari bwa bugwize. Reka dusoreze kuri bize ndavyi Felix ati kubera iki baharira izo ngabo nizitahe kuko abo zavuze ko zije gutabara zarabeshye bapfa zirorera babareke birwane ko ntaco bimaze nta kazi kagaragara zikora. Ubwo ni bumwe mu butumwa ubwinshi bwinshi cyane burasaba ko izo ngabo ziva muri Kongo. Nta butumwa turabona hano ku Ijwi ry'Amerika kereka niba bugezemo mu kanya kuko abantu banditse ni benshi cyane turagenda tubagezaho tubona ko ushyigikiye izo ngabo. Abenshi barakomeza bavuga ko zataha. Bwana Senkade Ruvuzangoma Rubibi, aho muri Kivu y'Epfo mubona biramutse bibaye koko izi ngabo zigataha, twavuze yuko hakomeje kugaragara ubwicanyi bukorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge bukozwe nabo mu mitwe yitwaje intwaro, mubona byagira izihe ngaruka ku batuye by'umwihariko aho mu Minembwe? Mubona byarushaho gutuma umutekano ugaruka cyangwa byadogera?
Oya, ntaro ufite mu turengera umutekano rwose. Ndangaruka tubona rero kugenda kwazo ko hari icyo twadakaza cyane rwose, kugenda kwazo ntacyo twadakaza. Abaturage bo hano Minembwe ntacyo tuba duhombeje, ngo imitwe y'uturwanya yabona imbaraga ko kuba kwahabo hano nanone si byo bigabanya imbaraga zabo, donc bashobora kugenda ntacyo twaba dutakaje rwose.
Ariko ubundi dusubiye ku bijyanye n'uko umutekano umeze muri iki gihe, hari igihe byari bimeze nabi abantu bo mu mitwe itwaje intwaro bagaba ibitero ku baturage bica abantu banyaga inka batwika amazu, ubu ngubu ho bihagaze gute bwana Ruvuzangoma?
Ntabwo bari barakomeje kuko ntawabarwanyije, turi kumwe na leta, turi kumwe n'inzego zose z'umutekano hano, ntabwo zari zibiriye mu ishyamba zari zakorerwa operasiyo ngo bizwe kwidegenja no gukora icyo ushaka. Ni ukuvuga ko buri cyumweru cyari nta cyumweru cyari cyarangira tutari twagabwaho ibitero. Ibitero birakomeje rero baraduhiga ngo iyo maherezo bifuza ko nta muntu wacu waboneka muri kano karere akahava bakakenga bakirukana. Iyo ntego rero niyo batari bagera, ariko umugambi baracyafite n'ubwo batari bawugera, ariko barakomeje rwose ibitero byose tugabaho.
Tugaruke kwa bwana Mugiraneza Jackson Metre. Mugiraneza Jackson, biramutse bibaye bagataha nk'uko leta ya Kongo ibyifuza itangiye no kubishyira mu bikorwa, ndetse nabonabonye bavuga yuko iyo gahunda bashobora kuyishyigikira, mubona bizahombya iki leta ya Kongo cyangwa bizamarira iki abaturage by'umwihariko aho huri? Hari icyo bizahombya, hari icyo bizamara?
Hari abaturage babigiremo inyungu. Monisco iramutse itashe navuga ko bihubukiyeho ku rwego rw'umutekano, nta mbona nta kintu byatwara abaturage, ahubwo ubona ko ishora amafaranga menshi hano mu mujyi wa Goma. Nk'ubu buryo babagaho ibitero, hari abaturage bahahombeye bagiye babakodesha amazu benshi cyane kandi babyungukiyemo. Igihe uburyo bw'amategeko butubahirijwe, mbona aribo babigiramo ingaruka, naho muri rusange abaturage ba Kongo bose nifuje vurema ko izi ngabo zagenda kuko ntacyo zigeze zigaragaza zikora kuko nabikubwiye hepfo iyo hari intambara ivuga M23 imitwe yose irashuha nacyo zimigashuha kuko bimeze muri iki gihe ariko iyo ntambara yihagaze ukayoberwa niba baguye mu mazi ukayoberwa uko byabagendekeye murumva ko rero twebwe ku cyacu nta nk'abaturage ntacyo M23 nani Monisco itumariye tubona hano mu mujyi wa Goma ubwicanyi bwarushijeho kuruta uko byakagenze itaraba
dusubiye kwa Bwana Senkade Ruvuza Ngoma wumvise ko Bwana Mugiraneza Maitre Mugiraneza Jackson avuze ko iyo bakoze M23 igabye igitero cyangwa igize ikikora Monisco ihaguruka ariko byagera ku yindi mitwe ikitoreza aho ngaho muri KVF hari amatsinda byo nakwita amatsinda y'abaturage yirwanaho agerageza kurinda abaturage bahatuye abo ngabo bo babanye bate na Monusco irabamagana cyangwa yumva yuko bashobora guha kwihagararaho bakarinda abaturage babo bitero bigizinde nyeshyamba
ibira nina trenyine koko simbi zimpangu iyo twishira ibirego twerekana ko turi kwishwa ikicecekera tuzana ari amagambo yasaka urwango mu baturage tukababwira nka gice bakora ubu nibwo nuse batangiye ko kubyamagana bagatoya bafata imyanzuro yo kwamagana ziriya twita amatsiko ariko ubundi imitwe yose yitwaje indwara hano umunsi umwe turabona bari bayihagukira ngo bayirwanye nubwo tutakamba tugatakamba kutumara ariko ntacyo baricariye ntacyo bayikoraho rwose baricariye batwika amazu babareba bakica abantu babareba bagatwara inka babareba bafite za helikopteri bafite za ngombwa zose bakicicikira rwose ni uko niko bateye
mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka twongere tubagezeho bamwe mu bamaze kutugezaho ibitekerezo Brian Rakivan Khalifa ati nizigende nta kazi zari zihafite usibye kwiba ubutare na diyama Focus Bakhlesa Demokrate ati iyo myaka yose zafashije iki ahubwo barasamara gose niba ni babavire ko Yakuba Emmanuel ati hari ingero nyinshi zerekana ko izo ngabo zikunze kuba abagambanyi abakongomani rero bacanye ku maso ni babavire mu gihugu Sibomana Jean Bosco ati nanjye ndabona ntacyo bakemuye hari ikindi cyabazanye ataru kugarura umutekano bafite inyungu runaka muri Congo byo rero ni bimwe mu bitekerezo abanywanyi bijwi rya Amerika bakomeje ku tugezaho tugiye kwa Prosper Lobakson Manirakiza ikaze mu kiganiro muri sanga kuzi rya Amerika
ego murakoze murakoze
uherereye hehe igitekerezo cyawe
ego mbere mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi ego je kibazo nashaka mvuge ati ingabo za oni ziri muri Kongo kuzwa muri Kongo bifuza ko zoguma ngaho ka kuko ikintu cyaba n'inzira ya diplomatika cyabonye ngo ngaho muri Kongo nico nifuza ko kubirukana n'ubundi kubirukana igihuti huti amasezerano basinyanye bate bitarakunda nibikuri
wumva ko zaguma muri Kongo
ego cyangwa ushyigikira ko uguma nga muri Kongo hagarura umutekano wa mu gihugu cya Kongo ushyigikira ngo bahawe na Amerika
ntabwo ari Amerika no muryango no umuryango w'abibumbye ntabwo ari Amerika yabahaye icyo kiringo ntabwo ari Amerika yabahaye icyo kiringo no umuryango w'abibumbye wabahaye icyo kiringo
ego wabahaye icyo kiringo niho uri ufuze ne cyo kiheze umwe wa Afrika wa umujyango wa Afrika wagize nungo chawa wa mungu wa kari wapu
anone umvise
ikini nacho kini kibazo msise nacho ikini kibazo nacho akabili shangani yu yugu mungu karele zo shawa uza kufasha buwa nama yawe mungu abanyagi wala abahungu huka abahungu kurubi yugu jomi zimu kakare 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 wafundi te yuko uza kufasha ego nicho ni chimbo chiza chane kubujo aba nego ba muri muri kivu woronka aba mateka uhagije maze
urakoze cyane reka tugushimire bwana Prosper naringiye kukubaza niba wumvise uko abandi bavuga ibyuko nta kintu bakoze kinini cyane ariko reka twihute ubwo wowe ni igitekerezo cyawe kandi turakigushimiye cyane ni byiza ko tubonye umuntu uvuga ati ni zibe zahaguma zigerageze noneho kwisubiraho Apollo ikaze mu kiganiro muri sanga Daniel barambwiye ngo ni Daniel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane murakoze
nyarutsa twihute dusubire kubatumirwa iminota isigaye ni mike
murakoze cyane David ya Amerika no mukunzi wanyu cyane Daniel ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
igitekerezo
so na mbere ya byose ni ukubashimira ku kuri ingingo mwaduteguriye ariko mfite igitekerezo nenda kubaza ari kibazo mfite maze iminsi nibaza muri jyewe
ntabwo dushoboye kukumva bwana Nsabimana Daniel mukanya turaza kugarukaho reka twihuse nanone turebe ibitekerezo by'abatwandikiye tujye kwa Eric Imanishimwe ati nibatahe kuko basa nabibereye muri business François Regis Monusco igomba gutahika va muri RDC Congo kuko nibo bakorana na systeme z'abicanyi mu kuvogera RDC bica basahura butunzi bwa Congo Jean de Dieu ya karemye ati nizitahe nta kamaro zimari abanyekongo nta gihombo yo bigiramo zigiye Jean Uwimana ati nibagume bareke nibahagume cyangwa bareke San Echangera rie tujye ngaho tuvuge ko hatabonetse abazungu ata mahoro yasubira kuboneka Suleiman Nsengimana ati zaratebye nta kamaro kazo Eric Ngabirano ati none plus de 23 ans bataragarukana ayo mahoro nibatahe radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga turimo turaganira ku kibazo cy'ingabo za Monisco abaturage bakomeje gusaba yuko zataha leta ya Congo ku munsi w'ejo ejo yasezereye umuvugizi wazo ndetse inatangaza ko ifite gahunda yo kwihutisha itaha ryabo ryari riteganijwe mu 2024. Maître Jackson Mugiraneza dusubire kuri iyo ngingo uratekereza ko ziramutse zitashye ubu noneho hari uwigeze kuvuga ati Kongo yacikamo ibice bibiri kuko hari inyashyamba zirimo kurwanya Kongo za M23 noneho zaba zidafite uzihagarara imbere ubona ko ziramutse zitashye byatiza izo nyashyamba imbaraga cyangwa byaba ari ibisanzwe
njyewe mbona ko ari ibisanzwe izo nyeshamba n'ubundi zihanganye n'uwo mutwe wa Monisco kandi ziragenda zigarura ibice binini mu gihe izo ngabo za Monisco zirezera ziterana ingabo zacu za leta ku rugamba uko twebwe tubibona mbona ko ntacyo izi ngabo zimariye ingabo zacu za Congo ndetse n'abaturage muri rusange ntabwo rero mbona ko hari ikibazo za feza ahubwo ni igihe cyiza cy'uko igihugu cyacu kibazo igisirikare gifatika dufite ingufu dushobora guhangana n'imitwe itwaje intwaro mu buryo bwose kidashingiye ku nkunga z'amahanga nta hantu na hamwe izi ngabo numva zagiye zigarura amahoro Rwanda habaye genocide zihari zirebera naho mu bindi bihugu n'ibindi bihugu gusa wenda mu buryo bw'amategeko umutekano wakagombye kurindwa na Leta ya Congo hari abaturage benshi batasobanukira icyo kintu donc de prime abord umutekano w'abaturage ni Leta ya Congo igomba kuba niyo responsable donc le premier responsable c'est le gouvernement congolais Monisco iza ije kutwongera imbaraga ibyo imbaraga zabo tubona zitagize icyo zitumarira ariho nakubwira mu buryo bw'amategeko gitandukanye cyane na politike Leta ya Congo niyo yakagombye kubisaba igasaba ko ziriya ngabo zitaha mu nzira z'amahoro kandi ikabinyuza n'ubundi muri Conseil de Sécurité des Nations Unies ari nayo Conseil de Sécurité yari nayo yafashe resolution ishingiye ku chapitre ya 6 igatora kuri ingabo zaza muri iki gihugu na nibwo buryo Leta ya Congo yakagombye kubinyuzamo itabanje yicisha abaturage ngo basenye ndetse banatugaragaze ku ruhando mpuzamahanga nabi ko twataka l'administration des Nations Unies kuko Nations Unies ni ikintu gikomeye mu rwego rw'amategeko ni ikintu cyubashwe kwataka Nations Unies ni uguhangara isi yose izi ngabo zaje zihamagajwe na Leta ya Congo Leta ya Congo ntabwo yakagombye gutegereza ko abaturage babanza bapfe kugira ngo itsure izi ngabo cyangwa se ibisezerezo yakagombye n'ubundi kwandikira Conseil de Sécurité des Nations Unies cyangwa ambasaderi uhoraho yakagombye gusaba ko izi ngabo zagenda bitabanje byatuma amaraso ameneka icyo nicyo gihe numva cyakagombye gukorwa izi ngabo zigataha mu nzira z'amategeko naho kuvuga ngo twebwe izi ngabo ntizitagenda n'ubundi Leta ya Congo itabikoze ntabwo imyigaragambyo ishobora gutuma izi ngabo zigenda nta na gatoya rwose birashobora gutuma
urakoze cyane Maitre Jackson Mugiraneza mukanya turaza kujya kwa Bwana Rubibi ruvuza ngoma ariko ku murongo wa telefone reka tubanze twakire Bwana Willy Manzi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika
turashimiye cyane mwakoze kutwakira
uherereye he igitekerezo cyawe
yendi muri Canada igitekerezo cyanjye mwumuragira muti ese MONUSCO igume muri Congo cyangwa nigende navuga ni Nations Unies kuza muri Congo ntabwo ari imbabazi ni bya bindi byo kuvuga ngo urusha umwana nyina imbabazi ukaba ushaka kumurya aba bantu bamaze gufatirwa mu bintu byinshi byo kwangiriza umutungo wa Congo kuwiba ibinyamakuru byaranditse iyi mitwe yose icyabazanye premierement kwari gushyira mu bikorwa imitwe ibihugu byarwaniraga muri Congo icyo gihe bitanu Rwanda za Zambia za Angola za Zimbabwe icyo gihe rero bamaze kubona ibyo ntibikibaye bahindura mandate yabo baravuga ngo bagiye gukomerezaho ngo barwanya imitwe yitwaje intwaro ariko twibutse yuko iyo mitwe yose yavutse bari abagabo bahari ni ukuvuga ngo niba ikintu kirinze kivuka kigakura uraho sinzi yuko uba ugiye kukirandura cyarakuze ngo igiti kigororwa kikiri gito rero niba ya mitwe yaravutse kandi n'ibimenyetso byagiye bigaragaza bikagaragaza ko hari n'iyo bagizemo uruhare mu guhimba ndatekereza yuko abaturage babonye yuko igihe kigeze kugira ngo umutekano bawishakire hagati yabo reka mvuge utuntu tubiri kuri iki kintu icya mbere
wihuse kuko tugiye unyarutse rwose
yego umushinwa ufashe umushinwa ufashe umupakistani ufashe umuhinde umuzanye muri Congo kuvugana n'umuntu uvuga igihunde n'igiswahili n'ikiruba n'ibiki byose sinzi iyo strategi ahantu iba kuko urebye no mu by'abaturage bapfa harimo nk'abapfa imirima ese niba utamuhaye umurima uriya muntu ngo ushaka uburyo udisizwa imirima mu bantu icyo kibazo uzaba ugikemuye gute ese ubundi uzagikemura gute utabasha no kuvugana nabo bagiye gukirana icyo ni kimwe ikindi ni uko izo ngabo zigenda zisubiwa intwaro zagiye zifatwa zivuye muri bo zijya mu mitwe irwanya leta kandi bagahindurukira bakanakorana ejo bundi mwabonye report ivuga yuko bari gukorana na FDLR n'abandi bantu kuko nk'iyi mitwe iri kurasana na M23 iri kumwe n'imitwe yose imitwe yose yarwanaga yishyize hamwe kurwanya M23 kandi biri kurwana na Monique bari kumwe rero sinzi niba ikiri kurwanya iyo mitwe cyangwa se niba ari ubwoko specific iri kurwanya muri Kongo. Murakoze.
Urakoze cyane bwana Willy Manzi kuri icyo gitekerezo. Reka turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka noneho duse n'abanzura ku bitekerezo kuri iki gitekerezo duhereye kwa bwana Rubibi Ruvuza Ngoma 5D. Sanufata umwanzuro sanuwanzura kuri iyi nsanganyamatsiko tugenda tugana ku musozo.
Nanzura igitekerezo n'abaturage ba Kongo bagombye gufata n'abantu bose bimbere mu gitekerezo, ntabwo gukoresha ziriya nzira zose biduhesha ishema agaciro. Ibyiza kwari ukureka leta kuko leta n'ubundi igomba kugaragaza ibyifuzo by'abaturage, nibikore mu buryo bwemewe, nibikore mu buryo bwemewe, basezerere umuntu ntabwo warari ku muntu umushyitsi kuza gusura ngo naje gusubira noneho mutera amabuye. Ntabwo biri kugaragara neza. Nibitonde leta sezerera abantu neza bitewe n'uko nta nyungu ibona muri MONUSCO, bitewe n'uko hari byishinja, bitewe n'uko abaturage bayinenga. Nibitonde bice mu nzira nziza bayiheze date ultimatum, noneho bayibwire bizagende neza, basezerana amahoro kuko amasezerano n'ejo bundi bakongera bakayiyambaza. Ntabwo tubizi amateka azahinduka. Mushaka kwirukana umuntu nabi ejo wenda mugahurira ahandi. Niyo mpamvu nifuza ko njyewe nanzura ko niba bashaka gusezera nibasezere neza mu buryo bwiza butarimo buriya buryo, kuko n'ubundi buriya buryo buri kutwicira abantu. Hari abakongomani bari gupfa, nabonye amahanga nabo ntishaka kubamena amaraso yabo ku butaka bwa Kongo. Abantu basezerane neza bagenda amahoro.
Bwana Rubibi Ruvuza Ngoma Senka de umuyobozi wa Societe Civile ha mu Minembwe, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo. Reka nanone duhe Maître Jackson Mugira neza akanya ko gufata umwanzuro dusoza ikiganiro.
Murakoze cyane. Njyewe igitekerezo cyanjye cya nyuma ni uko leta ya Kongo yabasezerera nk'uko biteganywa n'amategeko hatabanje kumeneka amaraso y'abanyekongo. Ikindi ni uko izi ngabo nazo nacyo zagaragaza ubushake bwo gutaha kuri tariki leo, sinzi ko zakomeza kwihambira gufasha abantu batabakeneye. Iyo ni impamvu nziza yatuma izi ngabo zigenda hatagize byinshi byangirika, ubundi abanyekongo tukagira igihe gihagije cyo kwiyubaka, cyo gukemura ibibazo byacu ubwacu dushingiye mu nzira nyinshi twanabikemuragamo, ahubwo tukareba uburyo twubaka n'igisirikare cyacu. Burya leta ya Kongo ibishoboye ntabwo ifite intege nke cyane ku buryo MONUSCO yagenda abaturage bagapfa. Ndibwira ko MONUSCO abaturage batayishaka, kandi ibyo byari bihagije kugira ngo byereke amahanga na leta ya Kongo ko misiyo yabo batabashije kugeraho, kandi nariyo mpamvu abaturage batagikeneye perezidansi yabo ku butaka bwa Kongo. Bakumvira ijwi ry'umuturage. Ijwi ry'umuturage ni ijwi ry'Imana, ni ijwi ry'umugisha. Bagomba gutega amatwi i Rwanda, nibo bakorera, nitwe bakorera, bakagenda kuko vrema mu bigaragara ntabwo babikeneye muri akazi bwa Kongo.
Maître Mugiraneza Jackson, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo, kandi wakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane bwana journaliste, ni inkunga yacu. Murakoze cyane
bwana Rubibi Ruvuza Ngoma Senka de, nawe wakoze cyane kwitabira iki kiganiro ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze bwana munyamakuru, namwe kuduha umwanya kuganira.
Ishimire namwe mwese inshuti mwabanye natwe mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Nshimira Lopez na Nadia Taha bamfashije kukibagezaho. Mbibutsa yuko iki kiganiro mushobora kugisanga kuri waeshatu radio yacu voa.com, kuri site dukoreraho igihe icyo ari cyo cyose. Washington DC muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, naho mukanya mu makuru turibuze kubagezaho.